za jizibu omuti magwanga gusuleyo Joni bulijo birozo byange biri kugwe kukaka santi siri kuchawa baby wange nakwewa nekwe obuzo muliro baby wange kukaka santi mubanti teria kusinga chovola banga nakwewa ubutufu siri kwa bulira baby wange kukaka santi mubanti teria kusinga chovola banga nakwewa ubutufu siri kwa bulira subiri angenza tanu myatyo kubanga mpulira kwagala omutima gwange gwa kusima bena kiraba nti gwa basinga kobe mwavu kwagala nze ontwale tukole obufumbo mumaka gaffe tube fembi nkukaka santi sikuchawa baby wange nkukaka santi mubanji teria kusinga chovola banga nakwewa ubutufu siri kwa bulira baby wange nkukaka santi mubanji teria kusinga chovola banga nakwewa ubutufu siri kwa bulira Tebakulimba ntibansinga abatufu tetutera kusangika abebigambo tobesiganga abasinga banonya kutabula mu mukwano temubula bigambo nekwe tulirizanga banange mpulire sanyu olw'okufuna abasinga bonna Kusaba mwesi kwa nabuka kamu Okumo mkwano kwa fe Baby wange kukaka sati mubanji Teria kusinga chovola banga nakwewa Ubutufu siri kwa bulira Baby wange kukaka sati mubanji Teria kusinga chovola banga nakwewa Ubutufu siri kwa bulira